Walivyokuwa wanasema mimi nikajinamia, japo ilinichoma nikavumilia. Hata mke wake nani alikwepo pia, moyo miulizonona nikagonga gia.
Nikatembea,
nilitamani kuambia watu wate,
ila
mdomoni mie maneno machache. Nikapoza tunabia nizikate, hata nisilie. Kama mapenzi safari
wendo Kigoma,
na kama bahari
minishazama,
na kwangu wetorori na kusukuma. Unanipenda na kupenda sana, fanya wajuhu.
Chacha, chacha,
kwazia pilipili na ndimu, penzi linoge.
Chacha, chacha,
weka chumbi hata uniloge.
Chacha, chacha,
kwazia pilipili na ndimu, penzi linoge.
Chacha, chacha,
weka chumbi hata uniloge. Asa baby sode,
who's your number one?
Ili washindo kubwa waja tena,
tujichane,
wakae mbali sana.
Tusizoe yane,
tuke mefitina,
tugandane.
Nasi tusije tena kufarakana, mioyo mbio mbio, mbele za watu sikurumbana. Wakushike sikio, wakujaze sumulana. Kama mapenzi safari
wendo Kigoma,
na kama bahari
mimi shazama,
na kwangu we torori na kusukuma. Unanipenda na kupenda sana, fanya wajuhu.
Chacha, chacha,
kwazia pilipili na ndimu, penzi linoge.
Chacha, chacha,
weka chumbi hata uniloge.
Chacha, chacha,
kwazia pilipili na ndimu, penzi linoge.
Chacha, chacha,
weka